Infinity OG Ram Raymond MJD
TYB
Maji ya mnazi umeatia sumu yana maumivu kiundani
TYB.
Did you know that I know you don't love me? Did you know that I know you don't love me?
Akilini mwangu taswira yako ya jichora, tabasamu lako sitalisahau. Oh no. Hata sili kwa sababu yako, nimekonda sababu ya mapenzi, ila huo ninakufa mpenzi. Oh.
Did you know that I know you don't love me? Did you know that I know you don't love me? Did you know that I know you don't love me? Did you know that I know you don't love me?
Nimekuzoea na kuwaza kila day msongo wa mawazo kupenda tena na ukupa chamani kukombana siwezi mikokoro siwezi kimapenzu zinicheze Milo 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 kukombana siwezi mikokoro siwezi kimapenzu zinicheze Milo Milo Milo.
Did you know that I know you don't love me? Did you know that I know you don't love me? Did you know that I know you don't love me? Did you know that I know you don't love me?
Kirejo semana kuwaminia wapo hapo nikakosea. Mwarukanza kizuizui, kwa nini wapili pokosea? Nijo sema na kuwaminia, papo hapo nikakosea. Mwarukanza kizuizui, kwa nini wapili pokosea? Kupendwa ni majaliwa, kutendwa ni kawaida. Wangu moyo na kwenda mbio, mina kosa matamanio.
Kukombana siwezi, mikogoro siwezi, kimapenzu sinijeze Milo. Milo, Milo. Kukombana siwezi, mikokoro siwezi, kimapenzu sinijeze Milo, Milo, Milo.